Timoteyo wa mbere umutwe wa kane. Umwuka w'Imana avuga yeruye ko mu minsi y'imperuka bamwe bazimura Kristo bayoboka inyigisho ziyobya zikwizwa n'ingabo za Satani. Bazaba bayobejwe n'uburyarya bw'abanyabinyoma bafite imitima ihuramye ku buryo itakibashinja ibibi bakora. Bazabuza abantu gushakana no kurya bimwe na bimwe, kandi Imana ariyo yabiremye kugira ngo abayoboke bayo basobanukiwe ukuri babirye bayishimira. Erega, iby'Imana yaremye byose ni byiza, kandi nta na kimwe kigomba gutabwa iyo bacyakiranye ishimwe, kuko kiba cyejejwe n'ijambo ry'Imana no gusenga. Niwumvisha abavandimwe ibyo ngibyo, uzaba ubaye umugaragu mwiza wa Yesu Kristo. Bizagaragara ko utungwa n'amagambo ya Kristo twemera n'inyigisho nziza wakurikije. Naho ibitekerezo by'abakecuru bitagira ishingiro kandi bihakana Imana, ujye ubigendera kure, ahubwo wimenyereze kubaha Imana. Imyitozo ngororamubiri ifite akamaro ariko gake, naho kubaha Imana byo bigira akamaro ku buryo bwose. Bitanga icyizere cyo guhabwa ubugingo bw'ubu n'ubw'igihe kizaza. Iri jambo ni iry'ukuri kandi rikwiye kwemerwa na bose. Igituma twemera kuvunika tugahirimbana nuko twiringiye Imana nzima yo mukiza w'abantu bose, cyane cyane abemera Kristo. Ngibyo ibyo ugomba kwemeza abantu no kubigisha. Ntihakagire ugusuzugura ngo nuko uri muto, ahubwo ubere urugero abemera Kristo mu mivugire no mu myifatire no mu rukundo no mu kwemera Kristo no mu kugira umutima uboneye. Igihe ugitegereje ko nza, wihatire gusomera abantu ibyanditswe no kubakomeza no kubigisha. Ntukirengagize Imana ikurimo wahawe n'Imana, ubikesha ibyahanuwe igihe abakuru b'umuryango w'Imana bakurambikagaho ibiganza. Ngibyo ibyo ugomba kuzirikana ukabyitaho, nibwo bizagaragarira bose ko utera imbere. Wirinde ubwawe, witondere n'ibyo wigisha, ubyizirikeho. Nugenza utyo, uzahabwa agakiza wowe n'abagutega amatwi.